Unit 9. A bus journey.
Safari a basi.
Dialogue. It's 9 o'clock in the morning. Steve is talking to Bwana Twaib, the manager of the small hotel where he spent the night.
Usiwe na wasiwasi, Bwana. Mabasi ya kwenda pwani huondoka kila saa moja. Tiketi zinauzwa kuanzia asubuhi. Utakwenda Lindi au Mtwara?
Nitakwenda Mtwara.
Vizuri. Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi. Una mizigo mingine? Au ni huu tu basi?
Ni mfuko huu tu.
Aya, twende.
10 minutes later, they're standing in the doorway of the ticket office at the bus station.
Bila shaka, utapanda basi iondokayo saa nne. Huyu ni ndugu yangu, na dereva ni ndugu yangu. Utapata nafasi nzuri. Usipopata tiketi hapa ofisini, kondakta atakukatia tikiti kwenye basi. Haya bwana, nakwenda sasa. Kwa heri bwana. Fika salama.
Kwa heri bwana. Asante sana.
How does the hotel manager convey to Steve that it's no trouble to take him to the bus station?
Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi.
How does the manager tell Steve that if he doesn't get a ticket at the office, he can get one from the conductor on the bus?
Usipopata tikiti hapa ofisini, kondakta atakukatia tikiti kwenye basi.